baby nga boya gara varala nange wonja gari inyona eyo kuno nyo vikoro lula
rang 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 tunes
kusaba 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 fune yo bude omutimo gwango gurumye keyo kumyo bude kusaba 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 fune yo bude omutimo gwango gurumye keyo kumyo akate
akate baby onansonyi waluri mubaluwa wena kusindikiro mubaka yayogera nsisibye natumya kye yali ayagala kubba omutima ekikunjagaza obunnyamatama buli lwoyogera nembulwa okukema nga nkulowooza ku nkulaba nzenna ompomereza
baby nakikola ntyeno nga mpulira okoze n'ekyekyo lava enkano z'amaaso ennyola ensingo nga mpulira njagala gyeno mukwano okola byakyebyo lava enkano z'amaaso ennyola ensingo kusaba kusaba nkusaba nfuneyo obudde kusaba nkusaba nkusaba nfuneyo obudde kusaba nkusaba nkusaba nfuneyo obudde omutima gwange gulumye keyo gumye obudde kusaba nkusaba nkusaba nfuneyo obudde omutima gwange gulumye keyo gumye akadde
akadde baby nga bw'oyagala abalala nange bw'onjagala ebinyuma ebyokunnumya obikola olulala binkutula omutima njagula nga mpulira nkooyo nnafuwa amaziga nkaabye ebitaba nekwano ndeese erimala jangu eno leeta ebisena tonjagala oyagala nyeyo nsinza nkubye n'ettendo kuba mpulira njagala bbaawo awo awo awo
kusaba nkusaba nkusaba nfuneyo obudde omutima gwange gulumye keyo gumye obudde kusaba nkusaba nkusaba nfuneyo obudde omutima gwange gulumye keyo gumye akadde
akadde sirina gye nnali nkwese laavu gye nnali nninze nswadde saba wenkoze ekwanu kati lineeze jjukira okuva ku mande watandika ompimira obudde owange gwe nnali nninze okyuse laba weekudde
tonjagala oyagala nyeyo nsinza nkubye n'ettendo kuba mpulira njagala bbaawo awo 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 kusaba nkusaba nkusaba nfuneyo obudde kusaba nkusaba nkusaba nfuneyo obudde kusaba nkusaba nkusaba nfuneyo obudde